Ay. Ngihlela ngathi ngayigibela le beat. Skip on record lapha. Ay ngishota ngeholes. Sondela, sondela letha. I'm Nali Shandis. Awugibeli hook ke bese siyangena.
Hothi ngizame dog.
Hallelujah, Zulan Bafan,
Zulan Bafan,
Zina Sapusha, Zuna Liplan,
Zuna Liplan,
you better slice our mouth, Boneka, Sipela Nasla, Nera Nismele Bafan, Sol Pilas, Nera Nismele Bafan, Sol Pilas, Hallelujah, Zulan Bafan,
Zulan Bafan,
Zina Sapusha, Zuna Liplan. You better slice our mouth, boneka, sipela nasla.
Hallelujah, hallelujah. Shake me by legend, I won't keep us on Salabes. Oh, I said, call it a sacotin, Sangapa no pets, Lana Bazo Salabes. So, the Tonanga Boni Sakuli, Tulanganga, the Pesi Bomb, and Jesus Tusa. Oh, the Susa, some cats like a campus, choose Brazil and Tanya, we never lose. Lana Gender Snakers, we never choose. Cast love, cast the Lungangos, Ungangos, Masenko Valesi, Pinagangis, in cabinet, Castan and Gonkila, who love a coni la Muzon Field, the Lafkan and Bella.
Hallelujah, Zulan Bafan,
Zulan Bafan,
Zina Sapusha, Zula Liplan,
Zula Liplan,
you better slice our mouth, Boneka, Sipela Nasla, Yeran is Mele Bafan, Sol Pilas, Yeran is Mele Bafan, Sol Pilas,
Hallelujah,
Zulan Bafan,
Zulan Bafan,
Sapusha, Zuna Liplan,
Zuna Liplan,
you better slice our mouth, Boneka, Sipela Nasla.
Ngakhotha minsizwa mangenisilwane babhincela nqanye bakhe bisikhathi mthandazo kalofu ushawele ekhoneni baningi bangizama nje kuhlula ikhambi umzulu ngiyashaya ngibakhipha inkani ukuthi ukuqabhakhanda nje uzwa ngamalani sengigazi udedela ngomlilo bhani haleluya nakho-ke kuvuleka iminyango saqala sahluma sakhula besibuka besihleba betha ngeke siye ndawo sathi sinuka behlika kwaphela amasikiziku manje sidlule nasezinye labo sebesibukiso kwezinja ma besibona bagodola baswela nomgodo kuhahle ngeke nunke bafana seyifikile izinja mothanda ungangibiza ngoxaphakhani.